Koro e li baro kom ha ura amai he aha te tarai mo o?
Ya, te ura o te tarai. Pae mai a aut wananga he tarai. Aut, tangata api, mai a te tupuna. Ura aua te anga he tarai. He tarai. I te miro, he tarai. Maia, he tarai i te papa, he tarai i te mea tātoa e nalungi te hinua nei o te tupuna. Ora auat me nei i tarai. I tarai te ahu, he tarai te i te pūkau te mowai, he tarai taheta, he tarai te pokopoko, he tarai te makemake, he tarai te mea tātoa. Mai ara auat me he tarai. Mai ara aua i oho mai ai, he mau, e tū ngā koro hua neu e āma tueno pāngera tōku matū atane. He mau mai, mai rā hore ero. O rā ngā koro tupuna era, e ki ngā koro tupuna āpī nei. I rā hore ero rā ngā koro tupuna āpī nei, he tarai era. He tarai, ai auri, he oro i te kauteki. He ui te auri he oro mo tito. He ui te auri he oro mo te pokopoko. He ui te auri mo oro mo te waha mo haka waha. Mo hore o te taringa, o te moai, o te kawakawa, o te tahi, huru, o te me hetarai. Huia te haaura o te me hetarai. Tarai koe rungi te papa, he tarai koe rungi te keho, he tarai koe rungi te maia poro, he tarai koe rungi te maia mea mea, he tarai koe runga i maia kerikeri tū, he tarai koe runga i maia keremea, he tarai koe runga i maia tea tea. Rau huru, maia mo tarai. He tarai koe maia moera au te rano, he tarai koe maia hio hio, rau huru, huru o te maia.